piga kelele, wanakwambia karate, injili yangu ya kale.
Sun.